Okay, we're at to the king of the boosters and Derek Production. Busco. Katanga ya sala okutonda ebirungi ebirungi nebizaalamu ebica yandi malayika na fokasitan abantu besejo we batyo balalika bulungi ne bogera bulungi basubiza bulungi bakolera bulungi emitima mibu ne bakwisa bubi nze nasala okuva mu ntalo nze nkola byange binanyumira nawe nkola bibye binakunyumira musaino totaka machingi wetaga kabya kadwere wafuna mukwano gomachinye We don't mind any stupidness. Sala okutonda ebirungi ebirungi nebizaalamu ebica yandi malayika na fokasitan abantu besejo we batyo balalika bulungi ne bogera bulungi basubiza bulungi bakolera bulungi emitima mibu ne bakwisa bubi nze nasala okuva mu ntalo nze nkola byange binanyumira nawe nkola bibye binakunyumira musaino totaka machingi wetaga kabya kadwere wafuna mukwano gomachinye Never fuck off.